for the glory of the Almighty.
Nick, la pede.
We make bangers. Fry.
Can't put worldwide.
Kuna kizengata na itumia na hulika sishemo samina manaka Mbamu watu wa matila kwa ringaka Nazini lapela kikuli mfuele family yaka Mamufuele upilo waka wa shemi Amo cholo nivarika nivaka Venu uwezika ufela kizengata Choloka na kupa please alu yeme Kama kulezo wa tapelo amen Mwevo
Mwemfisha kukumwa kupia
Mwenda suwa ginze violin.